Panda Records. Yeah, Anaconda.
Tendi umebeba, ya bebebesha. Wate fisi mada, ziko daradala. Ulikiditesha, besha, kesha. Flesha kamata, weka lalisha. Chupi valisha, chuma punyeto. Toka, ghetto, koko, bata.
Wajaina, kajaina, kakofiti. Dizena, nikajenge, kijena, nikateke nye vifaina.
Tunda kunyita, nyita shio nyodo. Lamba sonyau, washa nalicho. Chola sababika shoti
Keti na DA ya tumekamu kwa batko na mbogi ya waroro. Rada kusafisha shash kuzibambi la flam. Buda zita na ipoto na zimwaga ndani ya mama misi cheki. Why mina light pump then iko hot ana feel ana ride. Dependa na die aga mina penki. Julu na zamisha mama ana bleki kisha ana mo.
Kawa jaina kajaina kakofiti. Dizena nikajenge kijena nikateke nye vifaina.
Dunda kunyita nyita shio nyodo. Lamba tonyau washa nalijo. Chola saba pika shoti
Pendova, pendova, leki diki mama. Legova, legova, ziko maji baby. Baburas, baburas, mandeus wako java. Uno dingiza nipige maji moto. Zako sidika nitamu kama koko. Yulu nipige nipate maji tamu. Mocha nidandie kama piki piki baby. Kanyao ni kumute kwenye kiti kiti baby. Hane, shika, kasava baby. Taka tuende Mona Lisa punyeto baby. Minataka mwai yani shikisha happy. Kisha nikitare kile pusi pusi lady. Yani ile pusi iko juicy juicy maybe. Sumo ni talamba lolo liki liki baby.
Kama jaina kachaina kakofiti. Dizena nikajenge kichena nikateke nye vifaina.
Tunda kunyita nyita shio nyodo. Lamba tonyau washa nalijo. Chola sababika shoti
Unanidhidi hanini ukiniguza kanini umechizi. Na mimi ni kutunge kapusi kakofiti. Keusi na kapiga kakisi nyuma. Nikupige kwa kiti utadhani kikingi ukofiti kabinti.
Kama chaina kachaina kakofiti. Dizena nikachenge kichena nikateke nye vifaina. Tunda kunyita nyita shio nyodo. Lamba tonyau washa nalijo. Chola saba pika shoti
Kama chaina kachaina kakofiti. Dizena nikachenge kichena nikateke nye vifaina.
Tunda kunyita nyita shio nyodo. Lamba tonyau washa nalijo. Chola saba pika shoti